ყოფილი სპორტი. Copy sporti arrake satti dorgomni kubamilla athletics it odu one sporti adda qabate jira soran gara satten sindabar
dorgomni kubamilla jol africa ganne jidda magadi youth 20 yedan zambia titijirani biyi sadjeti tiratwal dorgomo jira presidentin fifa imaltu africa jira egu jitan jalqabe african takumayu qalbi ke sanan bane jeda Dorgom English Premier League ege jalqabani torban jiddami jaha kees jirani kalef guyya de ngadda qof gooli 18 tigal Ethiopian dorgom mi fiigich qattamur addunya bitote siru fu Uganda Kampala qoppesani fi atleto ta soddomi shani qurfe fatte la faqabdi Barotto lan sora halaketi tun matoto du sport yardati Dorgom mi kubba mila jolle Africa ganna jiddama gadi U20 Zambia titijirani dorgom mi biyite saddeet rewol dorgomu jottana Zambia keessa magaalala mkhaysa tabachuu jiran biyite walin tabachuu jiran Cameroon Africa kibba Senegal Sudan Guinea fi Masri biyite dorgom mi tan qoppeesiti Zambian Guinea tokkof duwan mot goli tana gurba Zambia ka Australia jiruf Patsen Dakati daqiqa 48 rat kees buusef President in Federation Walda Kubba Mila Dunya President in FIFA Jechu Gianni Infantino Africa Timaltu Dakia Chijir Infantino ni imaltu kara Africa Kibati fi ta Zimbabwe fitate guyya de ngadda Uganda tugore President Biyisuni Yoweri Museveni ti fi bulchota kakati waldubate dorgommi U17 jolle ganni 17 gadi ka Biyisuni dorgomani lelale Infantino gafu jita na dorgomuyu African gam sporti tini kalbi ti ke sambane yujer tanaf jere itti gafatam tu bulchin sifalle dubarti Africa Fatma Samura ujita na fila deje Nigerian bitote siru fukhese tabar yumma Senegal fi Burkina Faso walin linden ke sa tabattu fukopa ujirti jol lelet filet tabi Nigeria af Senegal bitote si diddami sadi jalgaba akum khanani Nigeria af Senegal bitote si diddami sadi barkum la maaf kudani torba gara jito koti indubatti lendeni tabatani jechu Burkina Faso walina mo bitote si diddami torba liyumsun lenden ke sa tabatani jarikuni ni dorgomi wanch Afrika ganne lamlama andubat tabatani fukopi sufi dorgomi tanafachia qillen silafalle wal barachu Nigerian tabasin durat Senegal walin tabatte kudani jakeessa saddeet qof moote shan walqitte baate sadimo wamt Burkina Faso walin ammo marro kudani sadi tabatte takkumayu moamte tinimbet tabkana Nigeria Senegal fi Burkina Faso tab tanajedani lenden dakankana stadiumi hiv keessa tabatan bridge Dorgom English Premier League ege jalqabani torbanti dami jayso keessa jirani kaleb guyya de ngadda qof gooli kudani saddeet itigale Akum khanan Kalekofa, Tottenham, Stoke, Afurif Duwam Mot, West Brom, Bournemouth, Lamaf Tokkon Mot, Everton Len, Sunderland, Lamaf Duwan Adabt, Crystal Palace, Middlesbrough, Tokkof Duwan Dante Kesagaljet, Chelsea Namo, Swan City, Sadif Tokkon Adabt, Hull City, Burnley FC, Tokkof Tokkon Gargari Bahan, West Ham Fi, Watford Namo, Tokkof Tokkon Gargari Bahan, ar Leicester City fi Liverpool ti gar saati la mandu wattabat gamhanin ammo Ethiopian dorgommi qattamur addunya bitote siddami jaha jitokondu battu Uganda Kampala qoppesani fi atleto soddomi sadi qurfe fatte la faqabd tanirat refu Federation Athletics Ethiopia khaysa obbo dube jilo dubise malin qoppoftani enfat ratta bachu fide mujira dorgommin tunu dorgommi akkamiti kana jedetin gafadde akkani yerobbo dube
akmo betan dorgommin kun durane wagga waggaati ka International Athletics Association jechuun federeeshinii addunyaa deeggarsaa ture amma waggaa shanii boodaasi waggaa lamaatti keessatti yeroo tokko godhanii shaampiyoonaa kana. Shaampiyoonaa kanaadha wanni barana isaa adda godhu Uganda Kampala Afrika kan qopheesse jechuudha. Walir cross country jechuun cross country qaxxaamura addunyaa jechuudha. Dorgommii san gubbaatti atleetota umuriin isaanii 18 19 ka dargaggoo jechuudha. Achiin darbi immoo umuriin isaanii 20 ol kan ta'e akkuma wal faqabaa kaategoorii 5 jechuudha. Atileetota filannee amma atileetota kennu hunda hoteela galame shaakalatti jiranii dorgommii kanarratti akkuma isin beektan addunyaa gubbaatti Keeniyaa fi Itoophiyaa ka waliin morkitu. Nuti immoo baran akka mataan kaanee dorgommii kana mo'anneennee amma yeroo atileetota seennee amma hoteela galanee torbaan lama ganeeran jechuudha. Amma ji'a tokko akkas nu hafa. akumota rarate atletota sedemishon ikas dorgommi kana gubattir maata nan jeedu lokka akuman kafa tin jeedu kilometri jaa kilometri sadde kilometri kudan kilometri kudan imalle kilometri sadde tamalle rile kanamma kanun duma filanne atletisin tenna sirri kokwa jitti chuda
aha walmatu yu biya gametra wal dorgom fakata badube
akuma dunyaati ngidi ka ngira jiranu aka dunyaati kanjiru federeshini dibata kofu didama aka dunyaati kanjiru chuda asawu ka ta ko santiyo en ka tawra kanara hirma tu garu unta ne dembe su garu ga adde sama shan tama federeshini ngidi dibir kasi hirma tan tabange de tiyata
ijole ni sanko peffata ne nfa nami makabe be kan
har ka dibba ke sa sagal kame atelko ta hare wani hundi isaanii jechuun dandeessa atileetota beekamtuu tokko keessaa ganzaleedha yoomiif qajeelchaa jira atileetota duraa keessaa Balaneesh ol jiraa jirti hundumaan atileetoti kun immoo haroowwoota jechuudha naannoorraa kilaboota adda addaa irraa kan dhufte jechuudha atileetota bakkee bu'aa jechuudha atileetota haaraa amma atileetota sadiin amma kiyyaame kanaan ala hundi isaanii atileetoti kenna amma haroowwaadha hagos gabreeyooti keessan jira ka atletoti duraan beekamoo kan hin jettan kaamma keessa jiran atletota kana jechuudha
qophiin ispoortii taardhatanuma ansoora hala keessi qophii ispoortii wiixataatiin wal agarra nagayaan bulle.